Erokamano, erokamano ahinya. Erokamano ahinya Branish kuom thuolo makende. Ne owetewa kaachiel gi nyiminewa gi minewa ma jawinjowaga pile ka pile, Friday ka Friday ka wakelo wach mar Nyasaye, wasedonjo ka. Wan kaka nosewachonu, wan kanisa mar Continuing Church of God. Ojokel wach Nyasaye gi ojotich Nyasaye mawuok ot kachola. Kendo thuolo maber machalo kama wan kod owadwa Chalisa Gwenge. Omor mondo okel wach maber. Wach makelo kwe, wach makonyo chuny mondo nu bende oyudie. Kendo mamodh kodu kanyakla achiel e soko maberni. Omiyo nada kawo thuolo makende mar rwako we budhoni kumoro amora mantie miwinjowa. Winjri thuolo. Kendo kiyie to ikaw kalam kod buk, ibedgo piny. Kinyalo somo muma bende som kodwa wechegi. Nikech gin weche mabeyo manyalo konyo ngimani kawuono kata chieng' mabiro. Kao kamano to yiena ayud thuolo makende mondo wami Nyasachwa duong'. Wagoni erokamano wuon ngima nikech thuolo maber misetimoni. Wamorgo nikech in iyienwa. Mondo wadod odiochieng' ma kawuono kendo koro gike midhiambo ma odiochieng' podoe kendo donjo sabath mari mane iwuoye kaka iwuon. Erokamano ahinya kuom loch makende misemiyowa. Wadonjo e studio milambo ka jawar mandalo. Ni kiyie kuom tekoni maduong' e moloyo. Lore kod tekoni maduong' Nyasach ngima kendo miwa teko mari mar Roho Maler mondo mi opuonj wachni e redio ka. En miseyieno mondo kinde ka kinde Jehova kapod wangima kendo kapod wanyayudo thuolo. Te wabi ka Jehova mondo wachni orom jogi tung' piny koni kod koni. Mondo bede gi ikruok makare ma chieng' mogik ka tung' ywak yudo ngima to wadonjo e ngima mosiko nyaka chieng'. Yienwa kuom teko ka wan kanyakla achiel. Imi jowinjowa mochiko itgi oko teko mar winjo weche mabeyo. Wan bende Roho mari maler mondo olorwa. Kendo miwa teko malicho moloyo jaduong' mondo wecheni mag ngima okony chunywa. Erokamano kwakete lweti, jatich ni dhi puonjo, yie ibede kode kendo ume malich. Imi ng'uono mari obed kode mana kuom yie, mana kuom tekoni e nying Yesu Kristo Ruodhwa wakwayi.
Amen.
Kao kamano wadwa Chalsa Gwenge, yie mondo arwaki e budho machalo gi ma, kendo iwinjri thuolo, kendo ikel e wach maber mar Nyasaye. Erokamano.
Erokamano, ne jatich Nyasaye, kuom thuolo maber machalo kod ma, ma Nyasaye osechiwo. Mondo mi wayudre e studio mar milambo ka kendo mondo mi wapuonjre kuom weche jachwech. Tich abich mokalo ne wapuonjre kuom wach moro mano kelwa kod jatich Nyasaye Yalo Udo Wote. Nokelo wach moro man kod nengo ahinya mane puonjo kuom loch Nyasaye mane wageno kendo ma dhano gana gi gana osebedo kogeno mondo mi obed e piny ka. Nwaweye mondo wapuonj pat machielo man kod nengo ahinya en ema ang' namule mana matin e thuolo ma wan go ni. Koro inyalo kawo kalam gi buk. An ahero ga jiwi kamano nikech wanyalo somo gimoro e muma mipar mana ni en pachwa to kar ndike ndiko. Koro in bende inyalo ndiko to kiyudo thuolo gi mumbi to inyalo somo jawinjo. Mondi winjogo weche manie ndiko to ing'eyo nikech ma e wach ma owuondogo piny kabisa. Oganda duto ji ong'eyo gin ka gilemo to gigombo mondo chieng' moro gidhi e polo. Gima miyo ji dhi e polo en nikech giwacho ni piny rach. To adieri king'iyo piny sama wantiere ni to an bende anyalo wacho ni ka piny ne kuma ji nyalo dake ma nyaka chieng' kochalo kama to rach. Nikech sani kang'ama ng'iyo TV nitie kumoro manyoche e piny mar Valencia nyoche aiti otugore ma piyo dhi moywero ji mang'eny ma dhano mang'eny otho. King'iyo to yudo ka geche piyo ywero gik mang'eny okethore e pinyno. King'iyo ka piny machalo kamano ji nyalo dake to pinyno ok ber adier. Nitie tsunami, gik machalo kamago. Nitie yamo madongo magalagala. Nitie pige mamuomore amuoma. nitiere kuonde moko ma liete manego ji, ok inyal bete nikech liete mang'eny. Nitie kuonde moko ma piny otwo, keche manego ji. Nitiere kuonde ma galagala, piny chalo kamano, mane kaka piny en. Kendo kiwinje, to piny ok ber. Sama uwene, nyathi Nyasaye, kata mana lee ma e thim, gi kech, to nitiere gima Nyasaye ochano. Mamiya adwa ni mondo wawuo e wachni kisomo tij Joote 3:21. Mondo wawinji gima ochan e loch Nyasaye mane winjo kipuonjo wacha. Nikech ing'e ni kilemo, to winji lem lemo man kod geno. Ne wapuonjore mwayudo ni kare, ngima mochwere ji ok dhi chame polo, to ji dhi chame e piny. Koro e piny ka, ema nyaka wafweny ni to kwa dhi chame e piny, to piny dhi bedo nade? Mane chutho wach mwado puonjore kawuono ni to ere kaka piny dhi bedo maber ma dhano nyalo dake? Ere kaka piny nyalo bedo maber ma nyalo support ngima mar dhano? Nikech en e wach malich monego wawinji, jal mago simu wakwaya kwaya ni wakung wapuonjre kwayudo thuolo ang' no wakao simu. Ere kaka piny dhi bedo maber ma dhano nyalo dake? Mano wach mapani onego wawinjre kabisa. Kisomo tij Joote 3:21, ndiko mar Nyasaye wacho niya,
Amen. Yesu biro bet e polo nyaka chop, nyaka ndalo chopi miketoe gik moko duto kare. Kaka ne Nyasaye omiyo jonabi ne malero okoro chon.
Kiwinjo kaka ndiko no wuoyo, to owacho ni Yesu biro bet e polo nyaka chop oket gik moko duto kare. Mane gima ndiko wacho kende. Keto gik moko duto kare ni ema dwa ni mondo wawinji matut ahinya. Nikech king'iye ang'iya mayot, to samoro ok inyal fwenyo ni nitiere wach moro matut mantiere iye. Kisomo keto gik moko duto kare no gi Kisungu, to Kisungu wacho ne luonge ne a time of restoration of all things. Restoration en duoko gik moko mondo obed kaka ne gin. We apar ni mana kaka gik moko ne gin kapok wadhiye. E puodho mar Eden kacha, ka ochwe Adam kod Hawa, piny ne ber, kendo king'ama osesomo muma tibiro winjo ni Adam ne jal mane Nyasaye omiyo teko, ma kata mana lee go en mane ochako nying, sibuor go noluongo mana ni simba. Gima notime ne onge. Gini o piny odhi obedo maber nyaka sama pod Noah nitiere ka, onyalo kawo lee magir ka modonjgo e gine, e yie. Mano kaka piny ne en. Tiende ni piny ne nitie kaka nokete, to nokethore. Mano momiyo iwinjo ka Nyasaye ochano a time of restoration, kinde medwoko gik moko te mondo obed kare kaka onego gibedi. Kisomo buk mar Isaiah 49, to Wesa 8, bende nyiko wuoyonwa mana kuom saa mineno wuoyeni, kinde midwoko gik moko kare mondo gik moko bedi kaka nonengo gibedi. Ndiko mar Isaiah 49
wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho kama, abiro dwoko kwayo ni e kinde mowinjore, adiera biro konyi e ndalo mar reswa, anariti mi achiwi ka ng'ama kelo winjruok e kinde gi ji, mondo ichak idwok piny kare, mi ipog ne ji puothe mojwang'.
Kaka Nyasaye ochano kanyo ni odhi keto piny kare, mano gima Nyasaye nosingo ni nitiere sama odhi kete piny kare mondo kuonde manojwang' ochako mi kaka inyalo pog dhano kendo. Kisomo 51:3 mana Isaya kanyo, Nyasaye wacho niya, kuom keto piny kare kata keto piny e yo mowinjore. Isaya 51:3.
Aruth Nyasaye, naho chuny Sayun, adier nagwedhi kuonde modong' gundni, mi alok kuonde motimo ngoro bed ka eden puoth Nyasaye. Moro gi ilo kaachiel gi erokamano kod wer mamit nopong' Sayun.
Nyasaye ochano mondo piny ochal gi Eden. Nakelo mana kanyo matin mondo owinji gima Nyasaye ochano. Ineno piny marach ma ji wacho ni rach, ma dhano dwa rengo mondo odhi e polo ni. Nyathi Nyasaye Nyasaye ochano gimoro maber ne pinyni. Momiyo wakono ng'ama lemo mondo odhi e polo. Ni opara ne nyadereyo kuom gima owachono. Nikech Nyasaye ochano mondo piny kuonde manyocho otuo olok obed maber mondo duoke od piny ochale gi din. Ma e gima Nyasaye ochano ne dhano. Mondo piny odog e din kucho. Mane kaka Muma owache. Samoro ng'ato oparo ni e din ne chalo nade. Somne Ezekiel 36:35. Mondo iwinjie kaka Ezekiel wuoyo kuom e din mineno owacho ni. Nikech kiwache awacha to ji ok ong'eyo. Ezekiel 36:35. Ndiko mar Nyasaye kiyudo.
Mi ji duto nowach niya.
Amen.
Piny mayande thimri tinde chalo gi puth Eden. Kendo mier mane omukore miyo yaki kendo we gundni. Tinde chalo tinde chielo motegno.
Amen.
Kendo ji odakie.
Kendo niya. Kare Eden ne en kama ne ber. Mipimo go piny. Adiri king'iyo piny sani nyathi Nyasaye. To piny lich. Sani lweny gore Middle East ma pok none. King'iyo jo Yemen, king'iyo jo Iraq, jo Iran, king'iyo jo Philistine, chak king'iyo jo Lebanon. Mago pinje ma kido kod Israel sami neno wuoye mwapuonjore wachni. Tiene ni kwe onge. Piny ni kod lweny ma ji odar miechgi, jok ma lweny odar miechgi dhuro. Nitiere kumoro ng'ama nosomo geography, continents, pinje madongo ma wan go kaka Africa, Asia, kaka North America, South America. Moro nitiere ne Antarctica. Antarctica en kuma ng'ich maonge ng'ama odake sami neno wuoyeni. Onge dhano manyalo dake. Nikech en very cold. Ong'ich kabisa. Dhano ok nyal dake sami neno wuoyeni. Mano kaka piny chalo. Iwinjo. Nitiere Antarctic bende malo. En kuma en desert oliet maonge ng'ama nyalo dake. Mago kuonde ariyo ma dhano onge. E piny koni to gibalo ji onge. Ji ma nie bathe koni ema ji nitie. To kuonde go be ma wane gi desert kaka Namib desert e Namibia malo ka. E Africa ka. Ma be onge ng'ama nyalo dhiye. En otuo atua kamano en piny ngima to otuo. Oingo kata Kenya. To ng'ama nyalo dake onge nikech weather makanyo rach. To Nyasaye ochano. Mondo duok piny obed kaka Eden kaluwore gi gik mumbe mineno wasesomogo. Koro wadwani wawinji kaka piny dhi bedo. Mondo kata kilemo, tilem ka in kod geno ni ka Yesu bire piny ka, moguro lochne piny ka, ok otero ji e polo. Ma wach madwani mondo wawinji. Ka Yesu biro moguro lochne piny ka, ok otero ji e polo, to piny dhi chalo nade? Ma e kaka piny dhi chalo. King'iyo kaka kuonde ma wachogo, pinje motuo, machalo kaka Namib, desert, Kalahari, desert, mago kuonde motuo kabisa. Machalo kaka Antarctica kuma ng'ich bonge dhano manyabede. Kata Antarctic kumotuo ma ng'ama nyabede onge. Kata kuonde ma lweny omako. Ma e gima ndiko wacho kuomgi. Koro wadhi e ndiko mar Isaiah 35. Mondi wacho niya. Dhe temore. Ndiko wacho niya. Wesa chiel kwa reyo.
Thimbe kod pinje motuo nobede mamon.
Amen.
Kena maupe mabeyo no thia ukuende go.
Ndiko wacho niya. Thimbe kod pinje motuo nobed mamor nikech gik moko dhi timore mopogore ma kaka chon. Kama nyotuo ma nyoma wok bede sama Yesu chako loch ni tap to Muma wacho ni kuonde go maua ema buro chako bete. Somna wesa
rei. Ariyo wacho niya. Egi nithio mang'eny kendo piny nopong' gi wende mor. Kunde mayando tuwo, nobed mang'ich mana ka gode mag Lebanon.
Amen.
Kata lege mabeyo mag Sharon. Kunde mag Got Carmel. Jo Israel, none duong
maler mar Nyasaye.
None duong maler mar Nyasachgi.
Adwani winji gima kaka piny dhi bedo. Piny dhi bedo ma kunde manyotuwo. Ji dhi bede gi mor nikech pi ema dhi chako wuoke. Somna wesa lengri wesa uchiel. Iwinji gima ndiko wacho.
Wacho niya. Bende nyisuru chuny mol niya.
Amen.
Beduru motegno kendo kik ubed maluor. Neuru. Nyasachu biro mondo ochul kuor.
Amen.
Obiro mondo okum wasigu kaka owinjore kendo resu. Auchiel.
Soma.
Rango abich wacho niya. Bang'e muofni nonen. Kendo joma itgi odino nowinj wach. Rangonde bende nochikre ka nyidiek. Kendo momni nower gi mor. Nimar pi nobubne piny motuo. kenda ore no bede kamole lop kuyo mayande chingu gi giliet no liet no e giliet no lokra dago mar pi kendo sokri no wuogi e lo motuo ni kuonde mayande ondiegi e modakie bede kuonde ma lum gi odundu gi togo dongo
ewe muma ng'ato nyasaye ng'ama winjo muma be nyalo kawo mana Isaya 35 no to chak somo kende to gima dwa koni kiwinjo kaka nyasaye ochano loso pinyno gi kaka ineno kopango gino ma kuonde manyotuo pi mochako wuoke awuoro kaka gima biro timore ne gwengo ma Kadem kuma koth ok chwe malong'o nikech nyasaye ochano ka kuonde motuo ka emochano mondo pi owuogi ma kuonde manyotimo kuoyo moko mag dust mane desert ka lokre dago ma pie mantie dhano biro bet kod mor kare polo jok madwa dhi dwa dhi yo mang'we polo nikech nyasaye ochano loso piny mondo obed maber kineno gini kaka timore to nyiso ni kare nyasaye ochano gima ber ma satan dwaro mondo oganda moko ogwenyre go mae wach makelo kawuono kaka piny dhi bedo mondo jo nyasaye odage gi kwe akia gik ma ji madwa dhi e polo timo kata ogeno mondo otim e polo nikech gi awinjo kiwacho mana ni gibiro wera wera to nge miela miela akia ni ichiemo gin gik moko bok gichop ang'wen en wer chiemo gi miel gi nindo to king'iyo gima nyasaye ochano mondo otimre piny sama loch ne ochakore temo ndike mika ang'wen ang'wen madwa ni mondo wawinji matin na uwuoyo uwuoyo mokwongo gima dhi timore ne piny ni lo kaka dhi bet ndiko wacho ni a
to ng'ato ka ng'ato dage dala ne gi kwe
amen
ka iwe tipo yan msabibu mare kod ng'ope ma onge gima goye kibaji
lakini buwinjo kima nyasaye chano
manyalo gik duto manyalo gik moko duto ema osesingore kamano
nyasaye osesingore
manamu
ni ji biro chako dak e lopegi ma giger udi ma gibed e bwo tiende yiendegi ma gichiem maonge gima chando ng'ato kare piny mwadake ni marach ni nyasaye ochano mondo ochak opogwa lo kendo mondo ng'ato ka ng'ato gede kare to ka ng'ato ka ng'ato gedo kare kama to jok madhi e polo takia ne dhi miyango nikech nyasaye ochano mondo olos piny maber keni winja kaka nachako to piny dhi bedo maonge kuma jok moko ywak ni wan gweng'wa tuo kaka sani ne wawuotho kumoro to awacho ni kae monego wadage nikech aneno kopidhe rabolo to pidhe oduma to pidhe gik moko mabeyo beyo chunya gombo ni kanye maber nikech gweng'wa koth ok chwe ok inya pidho gigo to ndiko wacho ni nyasaye ochano mondo ji obi odage e miechgi gi kwe kendo ng'ato oyue mana e bwo tiende mzabibu mare moloso e Isaya 49 verse 10 nyasaye ochano ang'o sani piny nitiere kech kendo dhano ywak kaka piny tek kodgi kendo giwinjo matek adier king'iyo ngima mar dhano menyoolo ji to ka loch mar Mesia ochakore nyasaye obiro e piny mondo piny obed kod kwe mani ipuonjwa ni loch nyasaye obiro cha Isa 49 verse 10 wacho niya
kech ok nokagi kendo riyo ok nologi bende chieng' marieny makech ok nomigi olo nimar jal ma oherogi ema notelnegi katerogi modho e soko ma pi bubni
kiwinjo kaka ndiko wacho teloch nyasaye onge kech onge ndike mowacho loch nyasaye onge kech nikech chiemo biro bedo Ezekiel 34 verse 29 loch nyasaye onge kech to chiemo ema nitie dhano ok bi bedo gi pek mar kech ma achiel kuom gima miyo ji gombo dhi e polo 34 verse 29 Ezekiel ma apa ni gimomiyo bende ji gombo dhi e polo nikech ji wacho ni yao
anami puothe gi chieg cham mang'eny
amen
miya tiek kech e pinygi bende ugenini mamoko ok nochako ojargi kendo
nyasaye ochano mondo mi piny onyagi ne ogandane kendo biro tieko kech chuth ma ji ok nochako ojar oganda nyasaye kendo nikech sani king'iyo piny Israel gimomiyo nyasaye ne wuoyo kama Israel en e piny ma otuo kur en ongoro dholuo maler luongo ni ongoro kamotuo ta ma mondo mi koth chwee ok yot Kendo en kumok inyadhi puro gi dhok tipidho gik moko. Tigeno ni obro nyak. Inya tiyo kata higa ka kodhi no pod ni kanyo. Gimo nyago onge. Nikech kanyo tuo. To Nyasaye ochano mondo mi kama no tuo ni piny ochako lokre ma piny bed maber. Nitiere nam moro iluongo ni Dead Sea. Kata nam motho. En bende piny Israel kanyo. Ena pi kanyo. To otim apano timo chumbi. Mabe rech manyalo bede onge. En pi machalo gima useless. To en nam maduong. Ezekiel 47. Wesaburu wacho gimoro kuom gima Nyasaye ochano. Adwa ni mondo wawinj ndiko gima tut. Mondo wang'e kaka gik mane piny dhi lokore. Features mane piny dhi lokore. Gi gima Nyasaye ochano ne oganda ne. Mondo ipenjri ni to ito kidwa dhi e polo idhi omang'o e polo. Nikech Nyasaye ere ochano loso piny mondo obed maber.
Wacho niya.
Amen. 47.
Ngatno nowacho na niya. Aora ni molo kochomo yo wuok chieng. Kendo molo e holo mar aora Jordan. Nyake nam kado. To kotunde nam kado kuno. To pi nam no nodok maliw. Kamoramora ma aora ni omolie. Kit le duto kod rech ng'enye. Adier aora ni. Nomi pi nam kado bed maliw. Kendo kamoramora momolie. Nokelie ngima. Jolupo nobede ka mwoyo tondegi e geng nam. Chakre kitrech mopogore machalo mago mane nam Mediterranean noyude kuno. To pi mane kuonde motimo siany kod degni mane bath namno ok nolokre maliw. Ginisik mana ka gichalo mondo gibed kuonde ma ji yudo e pala. E bath aora kone gi kone kit yien duto ma olembgi ichamo nodongie. Oboke ok notuo kendo giniwe mak ginyago olemo. To kinibere ka ginyak dwe ka dwe. Nikech pi ma giyudo mol kawuok e hekalu. Olemb yien go ema ji nocham. Obokegi
nothiedhrego. Erokamano. Kiwinjo kaka Nyasaye ochano gimaber ne nam kado. Era nam gadiri masani iluonge ni Dead Sea. Ng'ato nyalo wacho wacho ni wacho wacha. Dead Sea en onge gima nitie. Onge kit gimama mangima. Mane e namno nyaka sami neno wuoyeni. To Nyasaye ochano sama loch Yesu gurore ne tap. To pi moro mamol buru wuok machdhi nyaka Dead Sea. Kawuok e kalu. Kobedo kamano, to kacha buru bedo hill, picha ibi change, mondo recho chako bedie kendo. Manyoche onge. Mwondi kowacho ni jolupo buru lupo kanyo, te genga ora meno mamol ni. Yen moko buru wuoke, manyako dwe ke dwe. Jok mose somo fwenye to ngeyo. Giparo ni gichondek ni dhe timore polo. Tero muma wacho ni wane enma gima dhe timore penyka. Yen manyako dwe ke dwe. Ulembi yen no, ichamo. To ite, to thiedho ji. Kada ng'ato bedne nege enyruok. Mane gima Nyasaye ochano. Mondo timne piny kod loo. Mondo loo obed gino manyalo nyago chiemo. Mondo pige manyoche ok nyal bedo kod rech. Obed ni buru bedo kod rech. Jolupo buru bedo. Kamuoyo mana gige gi e dho nam kanyo. Ng'ama chando ng'ato ge nikech mumo wacho ni kit rech mopogore opogore. Buru chako bedo. E namno. To magi madhe temore ne nembe te nikech king'iyo kata mana sani nyaka nambo obwayuak ni rech orume. Nyasaye osingo mondo chak oduog rech kendo e nam. Mondo jolupo oyud gima nyalo chamo nikech e loch mar Nyasaye ok bi dwar e kech mondo ochame ji. Nitiere gimoro madhe chako temore kendo madwa ni mondo wawinji kaka loso piny kendo. Kisomo buk mar Isaiah 40:4. Mondo wawinj gima dhi timore e loch mar Nyasaye kaka iloso piny na tema wacho kaka piny buru bedo mondo iwinj rito gik mabeyo gi idwa weyo in kidhi e polo ibiro dhi omago e polo jok madwa dhi wer mosewuondi ka jayalo kono ni kitimo maber tidhi e polo in wete matem ibitim kaka dwaro ne dhi to wan nitiere gima Nyasaye ochano mondo olos piny noganda ne Isaya 40:4 wacho niya
ohoni duto nobugi kendo gode duto nopie
Nyasaye ochano mondo olos piny obed gima iluongo ni plain
yes yore motimo gogne bende nobed maler
to
kuonde motimo gode nobed pewe
mane gima Nyasaye ochano ni gode ibi duok piny kuonde man hoho yani kuma bugni madongo kabisa machalo kaka Rift Valley gini maduong' ng'ama osedhi Nairobi kigik Rift Valley tikoni ni mae Rift Valley ineno kulich adier Nyasaye ochano mondo mi kuonde go obugi mane gima odhi timo mondo piny upie kisomo 41:15 wacho niya kaka Nyasaye ochano gik mineno modwa notim noganda ne
neuru
neuru
miyo chalo gi gir diemo ngano manyien ma lekene bitho unumuk gode madongo gi matindo kutoyo gi matindo tindo ni gilokre mihudhi
mano gima oganda Nyasaye ochano mondo migitim nitiere gima nopuonji kane ionge puonj mokalo samora nyalo mana chalo ng'ama go wikidi ne opuonjwa kane loch oikne oganda Nyasaye ema dhi donje lochno mondo giloch kod Kristo ka gikonyo Kristo telo ne piny kendo rito piny kaka onego rit piny
yes.
Jo Nyasaye ni kod tich ng'ato ne paro ni mago gik ma Nyasaye ema dhi timo ne oganda Nyasaye dhi loso piny gin ema gidhi tiye piny ma kuonde miwinjogo gin ema gidhi bugo nikech Nyasaye biro gi lony mar Nyasaye weri gi lony ma Nyasaye mar tinga tinga tiyo matin lony ma Nyasaye oketo muma wacho niya gin gik ma it pok nowinjo kata wang' bende pok oneno magi gik ma Nyasaye oiko ne oganda ne ka ndege to wang' oseneno ipa ni Nyasaye oiko ne dhano ang'o mani gimi nyalo penjori ka meli maduong' dhano oseneno Nyasaye oiko ne dhano ang'o gik midhi losi gin lony mag ki loch mar Nyasaye ok odwa wuoye to oganda Nyasaye omi teko mondo mi obi odin bugni mantiere mondo pa gode madongo mondo opie mane gima Nyasaye oiko Isaya 2:2 ndiko mar Nyasaye wacho niya wuoyo kuom loch Nyasaye kaka Nyasaye ochano mondo piny obedi ber mondo oganda Nyasaye owinji mondo inondri ni ito kidwa dhi e polo tidwa dhi timago tiri jo Nyasaye to tiye piny ndiko wacho niya
ndalo mabiro got ma hekalu chung'e nobed mabor moloyo gode mamoko duto kendo ogendini duto nodhi kanyo kagiwacho niya wadhure god ruoth Nyasaye en opuonja yorene kendo wanaluwgi puonj ruoth puonj mar ruoth Nyasaye wuok Jerusalem Sayun e kama ogwe gi joge
sama ndalo mabiro muma nowacho maber ni ndalo mabiro got ma hekalu obede ema dhi bedo got mabor moyombo gode duto en emidhi weye nyaka Mount Everest gin ka waburo go piny kaka jotich Nyasaye nikech gin kode madongo to mondo mi got ma hekalu chung' odong' gin ibi piegi mane gima muma wacho kosepiegi ilosogi kaka owinjore to godno buro dong' kochung' kiwuoyo kuom got to oulo gik moko ariyo mano be adwa ni mondo oganda Nyasaye owinji got oulo ga sirikal namba achiel oulo ni loje mag pinyni ibi duok piny mondo loch mar Nyasaye emochung' mano wach man kanyo namba achiel mar ariyo oulo literally ni gode mag pinyni mugangore go ibi pie mondo piny obed maber to got ma hekalu chung' ema buro dong' kendo muma wacho niya ji biro wuok kadhi Jerusalem wacho ni we wadhi uru kacha ema puonj mar Nyasaye nitie kacha ema weche mag Nyasaye nitie kacha be Nyasaye wuoye gi joge mani gima muma ondiko koro awuoro puonj ma Satan mane Satan okelo ni ji biro dhi e polo en puonj mar Satan kendo awacho ka an kod chir nikech kisomo muma to samoro ok diyud gima chalo kamano diyud ka dhano ogwenyo adieri mar Nyasaye to Nyasaye ochano mondo olos piny maber Zakaria 10:10 Nyasaye ochano mondo olos piny maber mondo piny okwe ka loch mare ochakore owacho niya Zakaria 10:10
piny duto mokiewo gi Jerusalem nobed mopie ka pap chakre Geba kochomo milambo nyaka Rimon Jerusalem nosik koting'ore atinga kama entie chakre dhorangach miluongo ni dhoranga Benjamin nyaka dhorangach man yo kama ohinga ogomogo kendo chakre kama oger mabor mar ng'icho mar Hananel nyaka kunde mibwe mibie e misabibu kumohinga ogomogo chon ne nitie dhorangach moro ji nodak Jerusalem gi kwe kaonge ng'ama bwogogi
kiwinjo gima ndiko wacho
imiyo kuong dalagi mondo kethi
ka winjo kaka ndiko wuoyo tabedo kod mor e dhood chunya ni kara luwo gima diri mamume mawacho iwinjo gik mamwalerogo gigo onge polo nyathi nyasaye gin mane piny ka e ndalo mabiro iwinjo rangeye geba ginigo ramon ginigo mago mane piny ka ok ipulo to nyasaye ochano mondo gigo olosi mopie mondo godego odwok piny ket piny plain mane gima dhi timore e loch mar nyasaye idhi ket godego plain ne Joel wacho niya Joel adek wes apar kod aboro gigi ok losgi alosa kama for the sake of to nitiere gimomiyo ibi losgi kamano piny ibi los mondo obed maber miyo ka ng'ato lemo no dhi polo tipenjori niya to gwenyori gi gik mabeyo midhi losgi ago mibi los godegi mondo pie kama Joel adek apar gaboro wacho niya
kindego kindeno yiende msabibu manyak ahinya nopong' gode kendo jamni mathoth noyude got ka got soko nomol kawuok e kalu mar Ruth Nyasaye mi nomi holo shitim bed mang'ich piny Misri biro lokore thim
wewe gima nadware sesomo uwinjo kaka ilosogi akeni nuwane apar gaboro nitie gimoko apar ka winjo kosom
kindeno yien msabibu manyak ahinya nopong' gode kendo jamni mathoth noyude got ka got soko nomol kawuok e kalu mar Ruth Nyasaye ni nomi holo shitim bed mang'ich
nitiere gima oluonge kanyo gi rieko ok inyal winje kisungu wacho ni and milk shall flow from the mountains ni chake maburo wuok e gode go tiende ni dhok miwinjo kowacho kanyo go gin dhok maburo chiwo chak dhano buro dak maber gigi bi losi e yo mowinjore mondo omi mana dhano mor e piny ka mane gima Nyasaye ochano ne dhano mondo dhano oyud mor koro mor moro mineno ma dhano wacho ni gibiro wer awera e polo cha winje kaka Nyasaye ochano mondo dhano ochame muzabibu Nyasaye ochano mondo dhano oyude chak iloso godego mana mondo dhok obedi manyalo chiwo chak mano gima jachwech ochano mondo otim ne joge mano gima nadwa ni mondo wawinji gimidhi losne piny kowuoyo kuom loch Nyasaye gi gimochano mondo otimre piny nyathi Nyasaye kiwinje mos to en gima nyalo kawi gi wuoro mi piny no kara osewuondwaga kabisa osewuondwaga gaminga ni terowa e polo osewuondwa gadieri to kare gima ber Nyasaye ochano mondo olos ang'owa e piny ka ochano gima ber mondo olos e piny ka to dhano ok ong'eyo nikech ji winji Nyasaye ochano kata mana mondo koth ochwe sa mowinjore kisomo Joel 2:23 Nyasaye ochano mondo koth ochwe sa mowinjore at the correct time Joel 2:23 wacho niya
beduru mamor un jo Sayun
beduru mamor
Joel kuom gima Ruth Nyasaye ma Nyasache osetimonu omiyou koth maber moromo cham adier omiyou kodh chwere gi kodh opon kaka chon
Nyasaye ochano mondo obi omi ogandane kodh chwere gi kodh opon kaka chon Ezekiel 34:26 wacho niya adwaro wuoyo wachni mana matin kinyalo winja tiwinja mondo ipenjri niya to kare gimoro mochan ni ji dhi e polo cha eto ka ji dhi timang'o nikech ananyisi Ezekiel 34:26 ananyisi kaka Nyasaye ochano loso piny mondo dhano odag e piny gi kwe
anagwedhgi
amen
kendo anawe gidag e alwora mar goda maler kakelonegi koth e kinde mowinjore
Nyasaye ochano mondo koth obi chwe sa mowinjore omera sani nyocho wagombo mondo koth ochwe ne sa mondo maparo no nyalo chwe an mawuoyo kare nachielo nyaka kumoro naburo pidho alot ka koth ochwe pok apidho alot nyaka kawuono nikech koth ok ochwe sama no paro no nyalo timore nade e sama no nyalo chwe to Nyasaye osingo no ganda ne ni odhi miyo joge dake gode maler kidu buro miyo koth chwe negi e sama uwinjore nyathi Nyasaye ma e gimo chan akeni pulo koni be kodhe dhi chwe to Nyasaye osingo mondo ganda ne odag gi kwe winji nwasomo muma moro mokadwa doki ni kata chieng' ok nochamgi Yani ka ching sani ching olo makiudhi e a ching nola to ka loch ochakore ching ok nol ng'ato Dhina e buk maramos. Nyaka some. Nikech ji para para ni Nyasaye ok ochano gima ber.
Wacho niya. Amos ochiko. Nyasaye wacho niya.
Amen.
Ndalo biro ma cham nobed mang'eny.
Eh.
Mi ginogol pur ka ji pod keyo. Amosa e bibro nyago mathoth.
Eh.
Mi nochak ket kodhi ka ji pod loso divai.
Akiani be winjo gima Nyasaye ochano.
Yende musabibu mang'eny. Mabeyo. Nonyag mathoth e gode duto. Mi unubede gi divai mang'eny. Mano amoso chiko. Matinda paragadik.
Nyasaye ochano. Mondo. Gini sani gima chalo kamano ok nyal timore. Sani e piny. Gima chalo kamina eno mandiko wacho nok nyal timore. Nindiko wacho niya. Ni jopuro. Kono jo keyo ni goluru cham e puodho wadwa puro. Cham nyiso ni opong'o puodho ma kumidwa tergi e onge. Ni wasayo goluru cham umany kata kumukiti wadwa mondo watimre nade. Wapur, mano gimok nya timore sani. Jisi puonjo ji muwondo ji. Mok ji par ni loch Nyasaye pod ji dhi tiye. Dhano dhi puro. Mondo dhano dag gi kwe. Tok en pur manego ji kod pek. Sani ng'eni kipuro tipuro to konchiel ol bi ol. Nikech gimichamo sami puro no be samoro onge. Samoro kami puro na bi puro to gino onge. Ok ipar ni nyalo yudo gimoro. To Nyasaye ochano. Mondo chiemo bi obed mang'eny. E gima Amos owacho. Chiemo bi obed mang'eny. To kata ka ji obi opuro ndalo no. To pare nyaka buya ok bi bede. Sani buya chando ji. Ma kipuro to chunyi chandore mapok no ne. Kisome Isaya 55 verse 13. Magi gik ma Nyasaye ochano mondo timre ne piny, mondo dhano yud yot. To ji ok winjgi nikech dhano keto pachgi ni gidwa dhi e pulu. To dwaro mare dhi e pulu ni to onge kuma Nyasaye nochano. Kata Yesu ka kono ji ni lemuru. To dhano ni ama loch ni mondo bi. Loch ni mondo bi. Mondo dwaro mare otimre piny kaka timore pulu. Wageno mondo ka loch mar Kristo biro, to dwaro mare biro timore piny. Sani dwaro mare Nyasaye ok timre piny. To ka Kristo biro, to dwaro no biro chako timore piny nikech gik mabeyo dwa chako bede. Isaya 55:13 wacho niya.
13 wacho niya.
Amen.
Kuonde ma koro pedo gi kudho nitie.
Hmm.
Yen mabeyo ema biro dongo e. Mano nomi Ruoth Nyasaye bed gi huma ma ok nyal lal. Kendo nobed gi rapar mosiko nyaka chieng'.
Kuonde ma gik moko magalagala tiye, makuthe matiye, omaki wuotho kuro dwa negi. Pedo gini mantiere kumok nyalo pur.
Hmm.
Nyasaye osingo ni odhi loko mago mondo kik bedie. Mondo yiende mabeyo, man gi maana, yiende manyalo miyo ng'ato gimoro, ema mondo ti kanyo. Mane kako chano mondo piny obedi. Nyasaye ochano gimoro maber, gimoro man kod siri e iye mopondo. Ne jawinjo mae gima pastor uwuondi kakoni niteri e polo. To Nyasaye to chano mondo los piny obed maber. Mae ediri mwadwa ni mondo wawachi mondo ganda Nyasaye uwinji. Ne piny mineno wadake ni. Mana kaka nosomno wakadwa doke. Nosomno buk marafanya paga chela paga beach. Nosomno wa. Ka wacho niya sama loj na chakore. To malaika wacho mna ni koro. Loje mago piny osedoko maruodhwa kod mesia mare. Loje mago piny ni. The power. Moketi kuom dhano sani idhi bedo transferred mondo obed kuom Nyasaye kendo obed kuom Kristo. Kendo kindeno, piny ji dhi dak maber. Adhi mane pat mogik matieko tawacho ni piny ji dhi dak maber. Ng'ato paro ni samoro ji biro dak, ji temo paro gik moko ma weird, tieni gik moko ma galagala. Kuom gimiluongo ni kaka dhano biro bedo. To Nyasaye osingo ni dhano dhi dak adaka mana ma normali. Kaka ineno wadak ni. Kisomo Ezekiel 33:33. Nyasaye osingo mondo ji biro dak. Kende udi, kende taonde, kende miere. Kaka ondik dhano ni dak adaka kamano. En mani kuru dak mantiere. 33:33 Ezekiel. Dak mantiere en dak mar kwe. Kisomo Ezekiel 33.
Wacho niya, Aruth Nyasaye wacho niya, kapudho kuom richo duto,
hey.
To anami uchako dage miechu, mi uger kuonde mane omukore.
Amen.
Hmm.
Nyasaye ochano, mondo oganda ne, oduoki machak dage miechgi kendo. kendo magiger udi manomukore. Dhano dhi chako gedo kendo. Anyalo wacho ni gik moingo 100 ma dhano dhi timo ka Yesu obiro e lochne. Kendo ineno gi ratiro kamo moyangogi moro ka moro, moro bang' wadgi. To iti nyalo penjori niya, te polo tibro dhi time ang'o? Mano penjo ma nyaka ipenjri matut ahinya. Kata chieng' moko ng'ato yalo ni nodwa teri e polo. To penje penja ni to yalo ni matera e polo ni. Ang'o midhi time polo koni? Odhi koni weche mokalo ang'wen. Wer, lemo, chiemo, apano nyamedo nindo. Kokamano to miel. Gik manono ema owacho maonge kod nengo. To Nyasaye ochano mondo oganda ne odag kod kwe e piny katimo gik manowinjo bed ni gitimo kane pok dhano oketho. Mano wach madwa ni mondo wawinji. Kisomo bende Ezekiel 36:38 wacho nang'o?
Mier matindo mukoregi ginopong' mana kaka rombe mitimogo misengini chieng' sawo ne pong'o Jerusalem. Mano gini ng'eni Ruth Nyasaye. Mano gini ng'eni ane Ruth Nyasaye.
Kuonde ma lweny dhi goyo mamukre ibiro chako pong' gi ji kendo. Mana kaka rombini ne pong'o Jerusalem kane dhi tim misango. Dhano dhi pong' gi piny dhi pong' gi ji. Dhano dhi dak e piny mang'eny. Miyo ka in ok idwar to ng'e ni nitie ji mang'eny. Kare momiyo dhano ondike ndiko moro mar apane Johana. Ni dhano riyore mondo odonj e loch Nyasaye.
Luka
16:16. Dhano riyore. Tiende ni ji dhi bedo kanyo mang'eny. Koro nyathi Nyasaye nyaka iti matek mondo ka Yesu biro tiyudri e lochne. We wasomie ndiko mokadek Amos 9:14. Ndiko mane Nyasaye wacho niya, kiyudo mondo wawinji kuom kaka ji dhi bedo. Magi gik ma nyaka ji ng'e. Miki wuoyo kuom loch Nyasaye to nyaka iwinje matut.
Abiro miyo joga Israel dage ngima maber. Gibiro gero miechgi mane olokore gundni ni gidagie. Kendo gibiro pidho yien msabibu mi gimadho divai. Gibiro puro puothegi mi gicham gik manyakie.
Dhano biro puro. Yani gima Nyasaye wacho kanyo ni osingo mondo dhano odag e piny dak maber. Ni joga mondo odag maber. Inyalo nono gweng'u kanyo kiwinja ng'ama odak maber mondo ing'e ni to odak maber nang'o. To ka Nyasaye mosingo ne dhano odak maber, to dobed odak maber machalo nade? Nyasaye osingo ne dhano mondo odag maber, tiwinjo kok singo ne dhano niya, gibiro puro puothege kendo ginicham gik monyakie e yo mowinjore. Adwa ni mondo owinj gima Nyasaye wacho kuom gino. Ndiko ma second last en Zakaria 1:7. Nyasaye wuoyo mana kodwa kuom kit lifestyle mabiro. Ok ber wawuondu ni wateru e polo to gimwa dhi timo wakia. Amen.
Dwe 24 dwe mar 11 miluongo ni Shabbat. Higa mar 2 malo Darius.
Zakaria 1:7.
Yes. Wach Ruth Nyasaye nobiro ni Zakaria janabi wuod Bakaria.
Manen.
Mawuri do mi nawacho kama. Nenda neno ifweny gutieno ni ng'ato idho faras ma silwal. Kochung' e kind yien e holo moro. To kadi ng'e ne nitie farese ma silwende gi marabuore kod marachiri. Kane aneno gi kamano, ne apenjo malaika moro mane oyudo wuoyo koda niya.
So mane 17.
17? To bende malaika no nawachona ni mondo anyis ji ni Nyasaye wacho kama.
Mane kuma nadwaro.
Miecha duto biro pong' gi gik moko mabeyo. Mi anachak aho Sayun kendo atim Jerusalem dala ma ayiero.
Nyasaye osingo. Mane gima nadwaro. Chien kucho nowuoyo kaka lweny dhi bedo machal ka gima igoyo Jerusalem makethi. To Nyasaye osingo ni mieche duto dhi bedo mabeyo kendo gibiro bedo mier mabeyo ma Nyasaye chak nochako oza yun kendo mondo bed dala maber. Koro kwawuoyo kuom ndiko ge to nitiere gima dwa ni mondo wawinji. Nyasaye ochano mondo piny obed kod kwe. Zakaria moro mano sesom ok Zakaria Isaya moro nosesom bende nosesome mawacho ni ji ok nochako puonjre lweny kendo mana pani Isaya 2:3. Jano dano kisachako punjere lweny kendo to gigi gibiro thedho mondo obed rapuru kod kweru, mana kaka ndiko wache. Kuro piny dhi bedo kod kwe ma koko onge nikech ng'ama biro dwaro mondo chak odhaw kendo onge. O ndiko mogik mar Zakaria 2:4, to ndiko mar Nyasaye chako wachonwa mana niya, kwapuonjri kuom wachni.
2:4 wacho niya, ring idhi iwach ne wuowi man gi rapimno ni Jerusalem biro bedo dala maonge gi ohinga. Nikech ji mabiro dakie kaachiel gi jamni nobed mang'eny mohinge.
Ok nochako chiel dala Jerusalem kendo. Nikech oganda madhi dak kanyo dhi bedo mang'eny mohinge. Jawinjo, ma e wach managombo mondo wawinji. Mondo asemi ni ka ng'ato oseyalo ni ka wach moro ni ji biro dhi e polo, to ng'eni en injili mobam. Kendo en injili ma Satan emokelo. Mana kaka nokele chon, ka nowacho nodwa dhi e polo mondo opiem gi Nyasaye. Mana kaka nochako kele okang' machielo, ka nokono oganda joka dhano mondo oger ot mabor madhi nyaka e polo. Mago te Nyasaye nobago. To kata mar adek ma sani uwundo go piny mondo ter ji e polo ne, bende Nyasaye biro bago ka kelo gima ber e piny mochan mondo piny odag kod kwe, mondo oganda Nyasaye obed kod mor. Mane wach manago mondo wawinji, mondo ifwenye ni kare gima idhi tim e polo onge, to Nyasaye ochano mondo lok piny mineno marachni obed maber. Piny maonge lweny, piny man kod kwe, piny ma chiemo nitie, piny ma dhano ok thoe nikech thiedhruok nitie, piny ma dhano niye gi udi mabeyo magidag gi kwe, karang'o midwa dhi ome polo. Mar Nyasach kwe gudho ugi mag nying Ruoth Yesu.
Amen. Erokamano, amen, amen. Erokamano wadwa, erokamano. Nyasaye mondo gudhi mang'eny ahinya kuom wach mikelo. En wach mangima. Namba mar studio 0-7-5-1-8-6-5 kata
0-7-12-11-45-55.
Kinyalo bedo gi wach moro tego e simu, wayie ni ka in gi wach moro tipenjwa, wabiro duoki. Koro kapod iikori mago simu, tadwa wacho ne wech kamano.
Hello.
Hey.
Hello.
Hello.
Hey, awinji.
May wuoyo gi Benson.
Benson machiegni.
Awinjo gwenge ma Uriri.
Erokamano, Nyasaye mondo ogwedhi.
Asebedo kachiko ite e kindeni. Kendo asewinjo puonj moko kaka fwenyoga nyaka nene.
Nyasaye mondo ogwedhi.
Erokamano.
Nyasaye mondo ogwedhi.
Erokamano ahinya.
Akena nyalo kawo namba ni abia mosi e bang'e matin.
Erokamano kata kawo.
Ayo, uge wach. Erokamano.
Nitie gima wanyalo medo mana matin nikech adieri dhano osebedo kowuondi. Inyalo mana penjori iwuoni to kara apani Yesu nobiro e piny nikech ang'o. Kisomo Marko 1:14, ndiko wacho ni kanosemak Johana motere twe, to Yesu nodhi Galili molanda wach maber mar Nyasaye kowacho niya, kinde osechopo, loch Nyasaye chiegni, lokreuru e richou uyie kuom wach maber. Kristo nobiro mondo ji olokre e richogi nikech loch mar Nyasaye chiegni. Wach ni jowadwa en wach maneno ka ji mang'eny ahinya ok ane ka ne gidwaro ahinya mondo mi wach ni gigo mondo ging'e. Ji yalo weche mang'eny, kendo adieri mago bende konyo chuny, lakini gimaduong' madwarore mondo mi ji te obed kong'eyo ni Kristo duogo biro e piny ka mondo olochi. Kendo gima nokelo Yesu en wach moro ni lojni ogol e lwet Satan. Satan nomi mahigni 6,000 kende, ok kadh kanyo. Makineno ka koro ndalo mar giko chiegni, Wuod Nyasaye duogo bedo gi loch e piny. Nikech ndiko moro wacho ni kata Nyasaye guru bende biro loro. Os ndike fweny. Obiro lor ka Nyasaye, ka Yesu Kristo osechiko loch duto te. Koro miyo kuom ng'uono maber ma Nyasaye osemiyo jowa dono winjo weche gi, wachik itwa wawe kuom weche gi mos mondo weche okonywa. Wang'e gimomiyo Yesu Kristo nobiro. Yesu obiro mondo olanda wach maber. Adieri king'iyo loje ma kawuono gi, ne nyoro jo Biden ni e loch. Ang'o ma di Trump di Biden mamiyo koro sani koro Trump kawo loch? Trump be barab ma brum na kala tiwi ni president mara to bedo maro masa ni tiyo ni osingo gik mo dhe timo to chutho ko chop gi tiwi ka mari yesu tilando sani ni ching ma yesu no bedi loch ne to gik moko temo sedo ko kethre no loso bedo mabeyo winyo ko kwan gi mos step by step step by step mane puny mar kanisa kendo mane puny monego ji ote ong'e ni Kristo dugo mondo loch e piny ni yesu Kristo dugo mondo loch e piny ni koro mi wapuonjo weche gi mondo mere ng'eyo gi mang'eny kabisa mondo mi ji te omed bedo gi winjo malach kuom weche mwapuonjo ni kendo kidwa ng'e gima bende satan gergo nyaka jodinde madongo bende gergo wach mwapuonjo ni ok awuondu kech gin gisewuondo ji giluwo kit wuon gi men satan ma Yesu wache Johana ni uru luwo kit wuon men ng'awa ma en satan tiende satan orwako paro moko kuom jodinde madongo ma kawuono julure piny ni to gipuonjo gik mobam mar wito oganda di jodewadwa litni ma Yesu nowacho niya ni rach kamufutelo ne mufi duto gi nyumore bugo to wach mangima ni ji owe oko nang'o koro miyo watemo kelo weche gi mondo gibed weche manyalo konyo oganda mondo oganda te winjgi kendo gibed gi kaka girwake dhod chunygi miyo jawinjo wako moro amora ma intie omor ahinya kuom wach ma uwinjo kendo debedo maber ahinya ka weche gi te konyo kendo uyie mondo upenjwa wan gi ikruok mar duokou kendo waonge gi kiawa bende ok wapargi gin gik ma Nyasaye momiyowa mondo wapenju gin mondo waduoku kupenjowa mondo uikru ka Kristo duogo jowadwa ibed gi mor ni Kristo biro duogo pinyni mar kawo loch ondiki e fweny moro moko dhi somo ni dekok nochako bedie nikech Nyasaye nochop chirne kaka wuon noseketo koro ndiko wacho ni Yesu bedo gi loch nyaka ochop oket wasike duto te e bwo tiende eka kawo loch nomiyo Yesu omiyo Nyasaye wuoro ne wan kanisa mar Continuing Church of God yani kanisa Nyasaye madhi mbele wabes kaka wanowete ma God Kachola Kadem wan gi God Kachola Ward God Kachola Village wae God Kachola Village kanyo mwadakie kendo wan mawuoyo kodwa ni one Joel Owoti kibiro God Kachola kanyi penyo ngamelo ni Joel Owoti nyaka iwode wan ga wadwa dikon Chelsea Gwenge ma bende kibiro kanyi penjo ni adwa chopo kawuoda gwenge bilo ni chali wapunjre kode warwakou jechwecho miwa weche gi mondo kapor kinitie machalo kod ma to walosi jowadwa ndalo biro ma gibineno ni ji biro gombe nitie weche moko mane wamedo puonjore kanyo ka puonjowa ni gik mino kawuono gi chieng' mane duong' mar Nyasaye nolore piny eka mier mukiewo gi Jerusalem eka nofweny ni kare watinene wach mangima wado ngi na yudo kanyo kado mane no kado chungi no ne achungi ni wa wache ma no kado na chungi ni wa wache ma chungi ni saka wuri ngi jogwi jwe chini tu or chao chungi ni ibu chalo ki chungi ma yesu bende kano guru ma koro ne no kako diri jo
kare yale ne wuri nyasaye
yale wuri nyasaye di e giba bende no pujo ka wuri ne di chalo mana giba jine ne kagi mofo tu chungi ma kresto no duwe die pin ma guru loch ne eka jino wacha diyo ni yawa kare gi mani wawija wijane kare gini na diyo kao kamano Nyasaye kigwith na u tomoloyo ni kechwa uke studio ka to samani nyalo gombo punye ruwako inyalo yi mune kao namba na an mawwe ni Joel Owoti namba na nono abirio areyo abich nono adek adek angwen angwen auchiel anuwayo 0725 03 34 46 kata wadwa Chelsea gwenge binyalo chiyo namba ni
an bende inyalo gocho na namba na mar simu mar 0727 27 86 23 anuoyo 0727 27 86 23 sa asaya waikore mar puonjruok kuom wach jachwech nikech ma e ngima Eruru kamano.
Nyasaye mondo ogwedh nying Yesu Kristo. Walamo. Iber jalimbe mang'won. Iselimwa kaka nwakwa Yesu studio kane miwa teko mondo wapuonj wachni. Wuodh ngima erokamano ahinya kech wachni emanokelo Yesu Kristo mondo obi e pinyni. Nineno ka litni ng'ang' e dhod chunyi jawar ma ndalo. Nine kao dhano nikete puodho mar Eden. To kapok dhano neno ber puodho manikete. To Satan nobiro kod rieko ne. Kendo golo dhano e puothe den wuodh kwe. Tinende ni oro Kristo mondo obi e piny mondo ochak okele winjruok manyien mar mondo Satan odar oko e loch mane nitie mondo obed gi loch mangima. Erokamano kuom puonj mwayudo. Erokamano kuom miyowa ngima. Erokamano kuom ritowa kinde duto. Wakwayo piny, wakwayo ne piny te, Ruodh kwe. Weche ng'eny e piny, Ruodh ngima, kiwinjo gik matimore Kenya ka, kendo wawinjore gik matimore tung piny koni kod koni. Nyisowa ni ndalo mar Kristo chiegni. Aa jaduong' mar ndalo. To yienwa mondo obed bedo gi yie motegno, kendo yie mondo roho mari maler jachwech mandalo pongwa, kendo teko ni mar yalo wach Ruodh ngima. Yie mondo wayale mondo kik oganda koganda bi makre ni wach no okodonjo kuomgi. Nikech mani ni wuoye mondo mi kelo redio, mondo gik nyaka tung piny kuonde gi Ruodh ngima mondo ji winj wach maber machalo kod ma. Kuom jal mowinjo jawa kendo rwako, duong' ni mondo gwedhi gwedhe kendo miye teko mar bedo gi riyo madwaro mondo mi bed ng'e weche mopondo ma indiko Ruodh kwe. Yienwa kokalo kuom teko mari makende jaduong', ne wan ka jaduong' mandalo. Eye ndiye wadonjo e sabat mari maler mar midhiambo ni. Jawar mar Israel umo oganda ni tung piny koni kod koni. Kech obedo bung'ono mari maler kinde duto. Ka wabedo mamor Jehova ne ok isewewa, tiyie mondo iwuoth kodwa. Erokamano kuom bedo kod redio milambo, jotich matiyo e jaduong' mandalo, waketogi e lwet Ruodh kwe. Teko ni mimiyogi kinde ka kinde, Nyasacho bedo miyogi bedo gwedhogi mondo wachni bedo gi teko kaka in iwuon idwaro mondo loch mar onere kinde duto Ruodh kwe. Erokamano kuom luongo nyingi, timede parowa kobedo kanyakla achiel e bwo lochni man gi teko. Nyingi miduong' kopaki mana pile kuom teko kinde duto, e nying Mesia ma Jawar.
Amen. Amen.